28 ruux oo ka mid ah ciidamada kala duwan ee ka howlgala maamulka Koonfur Galbeed ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku fulisay xukunno kala duwan oo isugu jira xabsi ciidan oo u dhexeeya 3 ilaa 5 sano, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay khalkhal geliyeen amniga degmada Bardaale, isbaarooyin fara badan oo sharci darana ay dhigteen degmadaasi. Askarta xukunka lagu riday waxay isugu jiraan milatariga dowladda federaalka iyo daraawishta Koonfur Galbeed. 14 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 5 sano oo xabsi ciidan ah, 9 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 3 sano oo xabsi ciidan ah, halka 8 kalena maxkamadda ay dambi ku weysay xurriyadoodina ay siisay. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad Aadan Abuukar Maxamed oo ku dhawaaqay xukunka.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida markay aragtay aayadda 33 suuratu Al-Maida iyo qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, xukunsanayaal 1 Dable Xooga 2212 Cali Maxamed Sheekh Aadan Time Jilac ina Uuliyo Maxamed Cabdiraxmaan 33 jir oo ku dhashay degan Bardaale ka tirsan ururka 47 guutada 8aad qaybta 6aad xooga dalka Soomaaliyeed, lambar 2 Dable Xooga Keeru Maxamuud Maxamed ina Katama Axmed Cabdi 31 jir oo ku dhashay Kultumwaare degan Bardaale ka tirsan katirsanaan jiray ciidanka xoogga degmada Soomaaliyeed degmada Bardaale, lambar 3 Dable Xooga Xuseen Maxamed Cabdiraxmaan Lama ina Xaawo Cali Aadan 36 jir ku dhashay degan Bardaale ka tirsan taliska guutada 8aad qaybta 6aad.
Dhinaca kale, taliska qaybta booliska gobolka Bay ayaa soo saaray awaamir la xiriirta dadka hubka ku sita Bardaale inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda amniga Koonfur Galbeed. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Mad Daruur ayaa caddeeyey hub aysan dowladda Koonfur Galbeed ka warqabin inaan lagu wadin karin degmada Bardaale qofkii hub haystana uu diiwaan gashto si looga warqabo.
Qof walba oo gurigiisa shaqsiyadiisa hagaagay wayba la sheegay hantiiseedo amniga hanshaana sharci haysada gurigii oo siwa sharan hayna sharan lahayna degmadan Bardaale dhagtiya laka qobada ama laka araga way la wareegi doonaan dowladda Koonfur Galbeed la wareegaysa si hadhow dambe nin arna unumay laraayso malnin sheegna malnin digna qof kasta oo degmadan sooga oo guri isa shaqsiyadiisa halgaaday ama hay-ad ku waardiyay ama NGO ku waardiyay ama isbitaal ku waardiyay ama shaqsiyadiisa guri jeegyaalay wayn sheegan intiis sharci haysada saldhigga booliiska kooy warqad la sii gurigaasay la kuugaada walaal rasaasi leey inta qasada si leey silin ogaada oo lankaasi la kuugaada marka yalla fadee marka qofkii taasiin awaamirtaasi oo ciidamada booliiska biyan in dhegnu laalena kulli meel raayis tilaabo sharaf waa fasana gaadoon wayn sheegan 24 sta gudaajo inta guriido shaqsiyaal kale inta oo neeska diwaan geliyaan.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo muddo 2 toddobaad ku sugnaa degmada Bardaale ayaa meel fagaara isagoo kula hadlayay shacabka Bardaale wuxuu u sheegay inay u taagan yihiin Bardaale in laga ciribtiro kooxaha doonaya inay carqaladeeyaan amniga degmada.
Walaal fadaana reer Bardaale, dad shacab ay eedan fay leedahay owlaadoon dadaalna ay ku noqnay runtaalan sheegoy hebelowlankii dalya gordaas ariika qaldin yar qabsoo yala rooy hoobuu si qabad u ahay dowlad dalan gaangeliyo halas ku qabadoy ilaahay idin shaydaabdo dariiq halas ku qabadoy degmadan wali darka deegaase ama bulshadan wali darka deegaase nabadiyay in ku shaqayso walaay xumna lisheeb maamulkii meelu ku taliya markaas roogona maamul amal noolada koro maamulkaasna lala shaqeeyo armo qabiilkana meelu isku dhig arqabeel hoob wal dad intana waxa marneen meeli usaa nooridi imeela ma jeeyi wala arag ilaahay idin shay dowladnimida deegaas maamulada deega dowladdiina Koonfur Galbeed ah diyaar asinad
13 jid gooyo oo bilo ku horyaalay degmada Bardaale ayay maamulka Koonfur Galbeed ku guuleysteen inay ka qaadaan degmada, kuwaasi oo dhibaato ku hayay isku socodkii amniga degmadaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.